copelaculture.com.
Studying tough. Damaji walazi. Umu ninja. Yakalipshe nsara nshayi bovi. Lekeni fenji pushe costa fya isovi. Babitenji tatapari ulefi sova. Tochula sana kuno it's over. Tualefua chenji lemone katapari. Na ishupa sana kuno keto sakari. Mwira chinga mweba mwofe suko kumbari. Mfwile mwle mweba fye chinga bari. Fyari pena bari loku wana mara. Mshendisa fika wera pomu nomu. Mshoku vuka tuali vuka tatulati. Are you going to fix it? Nangu tetu. Mwone ni nomba vai kata kukavunga. Echa rengere purivya suku wunda. Ifintu rionze kuipusha masela shinga. Dei liba fiati awe na balunda. Pisheni mwefo nomba fwe bari kumush. Na nomba fish to alfiana fwe bokash. No munchi to akwetendi aoli aririash. Tule utuke nzale let kong. Indana mamu mino bari tonk. Babomba pesa fingi fye basot. Mayonari loku na kot. Tapari kofe we imbif chinje. Esa chirengane chiru imbo chimbe. Ninji shiba shira mifise mipambe. Ngari amofe fiose tetalande. Bagaitwa lila sitiriti. Niriza chinga ke chiri righti. Ushena nomba tula pupu kanga kaiti. Hao tifunye ni pa flight. Chiteni firi righti.
Mwaneni, mbatele randa te vintu fiari pena. Te kwa tura segecha mwaneni mwabu teko te. Obungobo wa wantina watanta mino obungobo. Notika kwa tiyo ori mbibu fisha nshani. Obungobo na watanta mino obo. Wantina watanta mino obunga. So ni striker ashani mcharo. Obunga na watanta mino obo. Wishye japo. Iyo moto kailuko. Iyo moto kailuko. Mwaneni.
I'm going to go to the house.
Get a message to the president. Damaji Walazi.
CopelaCulture.com.